Omutima gw'omukyala muzito okutwala Zikiriza omukwano gundaze gw'omundi Nebaza mukama katonda yakuntondera Bigambo by'omukwano n'amakasi byangu Naye ogumye ondabiridde onfudde omuntu Abangi bali balowooza nti nazaawa Naye ng'entegeka ya katonda yeyabaawo Amazima ga katonda mu ggulu nkutwale Leka tugende nkulage Omukwano gwange mugimu kadomola mukwano gyangu Obere mama wabana bange Pakaso kumebio bugaga byange Wendy fosiga zebi ntu byange Sikiriza mkwano kuwela vuyange Obere mama wabana bange Pakaso kumebio bugaga byange Wendy fosiga zebi ntu byange Omukwano kwange sigwa katinko Ndagala kutwale mubakade Mbakaka senti kwekwe nonzeyo Anazala mumiru bulamu wange Wakala nyo mulunji wange Kesanyo mulamu wange Akaseko kukamala mizi mubiange